Switch.
Oh. Pochi nene, pochi nene. Wakizingua si tunakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Wizi mjini msingi pesa siyo masebende.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua si tunakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Wizi mjini msingi pesa siyo masebende.
Pochi nene, bada ya kuhaso. Mana haituni bila ya kumwaga jasho. Pochi nene, mlinde demu wako. Pocha nayo mwonga sana bei ya simi yako.
I got love for my people. Sina kwere. I believe in God. Baraka tele. Mchawi karoge. Nisifike mbele. Nina panda ndege. Weka pande tembele.
Bing wine high shine. Hadina chana kichina.
Master.
Puerto Rico mama sita karia shina.
El Habib Podcater. Mse wa vina.
Dubai mafuta, nina miliki visima.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua si tunakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebende.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua si tunakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebende.
Pochi nene, inanukia mapene. Dada siku nyimi kau kitaka useme. Pochi nene, tunda lazima nimenye. Kama nikifulia, basi na wewe niteme. Shakesha kabundi bundi, shapigwa na vumbi vumbi. Mara kondakta, mara machinga, fundi fundi. Sapesa kakumbi kumbi, mishungi mitungi tungi. Leo Hanifa, kesho Hanita, kundi kundi. Usiseme weo na mikosi. Omba Mungu mambo yawe kitu na boxi. Na mwanaume sugu wa choki. Toka kija kazi mpaka na kuwa bossi. Walishani tesa mashosti. Hata busu nililitafuta kwa tochi. Kumbe dawa ya mapenzi ni noti. Sana chagua mimi kwenye bedi ya ukochi.
Pink wine high shine. Adina chana kichina.
Master.
Puerto Rico mama sita karia shina.
El Habib Podcater. Mse wa vina.
Dubai mafuta. Nina miliki visima.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua si tunakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebende.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua si tunakata umeme. Nasema pochi nene,
Kiss zombie, V-Funny boy. I told you, bro, this gonna be a movie, man. WCB for life, baby. Best cities on top, and we won't stop. Period. Funny boy.
It's the kids, baby.